Studio Tamani, Kede Kabaruji Ame, e Fulfulde.
On a aidé le studio Tamani à ça, et ça qui m'a dit que je suis en train de faire un peu de temps, de la presse et de Bamako, Philippe Dambele, Darani, et tout. Batu chapantati jaddo be fedde jokti tonde kawral aljengal wadi dabare DDR den non timan farde chapantati golur desamble warawnu den na darani be kabami adi fa lato murtere golle ko luttondiri horebe syndicat dogotora kanye lami communaji en heddi e wonde e wi syndicat onon faala yobgol hakkeji mabbe di yo salare wonda championnat ligue 1 do fuditi tiagal ko selno dubi didi hikka ko e wi yogaɓe noon gikke lobba ana ele huncugol tiɗalla jogal ballo mali yo ɗingoni sembe kabaruji ɗimañogoñi on bisimilla mawɗo e dos studio tamani dabare DDR nde ana hani tilade farde ɗo e capantati e goho lewru décembre waroru ndu daraniɓe ƴengigo golle kawral deƴere dewnitinal ngal ɓami aadi fa ɗum laato batu capantati jeɗɗoɓe seesa ñande altinere nde o ɗo bomako ɗo andini oɗo kabaru e wi hoorejo dewrintinal nan ujunera ana gondi e janguinede walde le golleji mokɗi temedɗiɗi e capanɗe jeenayi e joyon du ana domta ñalaɗe garoje ɗe keɗe Mamadou Samba Seku emi e hoore fa ɓeydo ɗon faamu
e wi hoorejo CSA guɓeɗe fof kolliti anniya mabɓe yawinde huncangol hoore golleji talkuru ndu e leygal ɗo kawrtal maniɓe kabaru muɗum ɓe fede nde ƴewti kabaru jande e ɓeydagol faamu banggal DDR keɗɗana ko Ahmed Boutage wii banggal muɗum
haɓatoɓe ujunere e joyon goni nattuɓe le nokkuje jandeji walde ana heddi temeɗiɗi e capanɗe jeena e joyon waroɓe yaade le nokkuje jandeji mum farde nde yontere timmude hawroma e dow muɗum heeƴo dabare DDR go timmintinte ɗo e capantati go lewru décembre hitande hikkande
ngal ɗo kawrtal capantati e jeɗɗoɓal CSA wari e wattu motisirlaji kewɗino hakkunde hooreɓe fedde plateforme ɓe gara jaati e kawrtal gaɗangal fedde ngal joningal yalla tirlaji ɗina timma e ley nde ɗo fedde wayrojo fedde dewrintinoɓe mo leydi Algérie holliti landinde kawrtal gongal hakkunde kamɓe ciiniɓe talkuru Algérie ndu fanda muɗum yo hawrude dow gotum no yawiri saabi wi Ahmed Boutache ƴiɗo basiji le pelle ɗe na taɗina jaati golleji talkuru
ministre Thieblen darame heeɓino hakkille muɗum daranade dabare Farufa Basi hono muɗum du hakkillantako mum ana wonda le batugarowo wadde ko warata hakkude guɓe ɗiɗi ɗe heedi Alger fa timmintina dabare heɓugol jogala tiɗala ka plateforme wondi hande ka
wattumo tarifi naati huncogol hoore talkuru sinanu ndu wuddu leydi ndi na wondi elaji kewɗi banggal ndenagu hono foof hinnade kabaru wuddu leydi ndi e ley talkuru kawral hakkunde Bamako ɗeɗo guɓe kaptoje saha leydi ndi kabaru muɗum sendi jaati kamɓe hoñjotoɓe ɓe
o batu capantati e jeɗɗoɓo fedde jokkititande golle kawral argent ngal waɗi wattumo hewɓe hoñjotoɓe hewɓe ka landato koye mumen ndu dow sababuji taɗugol dabere nde siññina ɗum le lewru juin hitande 2015 ngal ɗo kawral faabato wirfagol laamu le kidal e wi hoñjotoɓe ɓe noon laamiɓe mali ana way hono ngala anniya wirfade kidal kanko professeur Issa Ndiaye lugotoɗo ande gonɗoɗo e haalde mamdu wonko sefi keɗɗen
hewti deddere o ana woodi hewti ɗum guɓe kabdoje ɗe cuɓi jaati yimɓele mabɓe kamɓe ɓeydade e kabtiɓe leydi mali ɓe hana fi ɗeɗo guɓe ɗe keddo kidal tun ɓe gaɗa ɗum tun saabu mabɓe ka sikki wala kay ɗo tiɗalla iwrata dullaka saabi kabar kidal foof yo leydi France noon no laati foof leydi mali ndi jeeyi huncande kabar muɗum hoore so ni ɓe jiiɗi kabar muɗum yaare yesso yoni koɓe daro e darɗe mabɓe fay so sembe ɓe nawtorto ina hawni jaati yiide fay goto mumta haala muɗum banggal pultinkoɓe ana famɗi e mabɓe joguiɓe yakore muɗum wakkati joni o ɓe foof no kulita wiide giggol tan woni hakkunde leydi men ndi e leydi France fay goto mabɓe daraki darde muɗum ndennoyi hono ni malinkoɓe ɓe kañe laamu leydi mali ndi foof gala fe anniya huncande ɗum hoore fay so satoɓe leydi mali na kulita mette mon en banggal muɗum ndenno mine mila wiide yoni ko ɓeɗo foof daro e darɗe mabɓe hollitinde wiide mi ƴaɓɓiti ndenno yoni ko ɗum timma
kala kabaruji studio tamani ɗi jiɗɗo andande dow whatsapp o ñoƴƴan 77 01 58 01 77 01 58 01 dow whatsapp studio tamani murtere golle dogotoro en mawde dewtoraji mawɗe ɗe ana wonda e wi hooreɓe syndicat kardal ngal fuɗɗitali tafen e wi maɓɓe fa hannde kalisa ana ley gollirɗe fa ɓe totta hakkeji maɓɓe nan kanko sinali sanogo o keƴaɗo haala syndicat CCRF ngaji ɗo bomako ɗo wonko haalde Hammadou Nomma Mayga keɗɗan hen ko Mamadou Sama Seku facciteni hen
fay goto e dowtoro en ɓe ma maire en ɓe gara e meɗen memɗo haala muɗum minen golloɓe ɓe minen andanni kala ko heɓa minen gollita dun e comptable en ɓe minen andi ko woni ele caisse o koɓe kuliti ko nagata hakkillo tafon min jamantaɓe fewi ɓe kulita wiide kalisi wala ele caisse o fay wattu goto ɓe gara ƴewde ko woni ele caisse amen o ana wara libbi tati fa nayyi won maire en kultimin wiide sikke wala min keɓan kalisi amen laamu kay kara garɗo jogtoto golleji ɗi ndenno min jeeyi foof ko hatta min heɓde kalisi amen laamu o signini kediɓeɓe foof keeɓi kalisi mabɓe ka minen fa hannde wala komin keeɓi faamu fo min keɓa e oɗo kabaru o
ñalade aduna du gam wallugol neɗɗaku yamminama keña motti ndeɗo yambere jeɗɗo ɓerde noon heedani rewɓe haɓantoɓe neɗɗaku o e muɗum fa hannde yammere muɗum nde du waɗi wattu mo ndenagu golloɓe ɗum ɓe ana hulta fa sanne e wi hoorejo occa bawɗe mabɓe hikka ɗeno kuttinta kasindine mabɓe ɗe les région moti o kanko justelen bavoka gato ɗono o hoorejo gollirɗo occa to mottito wonko haalde juliette kulwali keɗɗana hen Mamadou Sam Seku
wona fe golle yafude sato min tawe nder nokkuji tiɗuɗi kabaru sanne ndenno yo sifa dawrude imadraji mo foof banggal haygugol ɓeɗo yimɓele ɓe gurdamu en ana e frati batte golleji mabɓe faaba fewde e jamare nde on duulawde rewɓe e sukaɓe hewɓe na kasindini faaba nder région amen mutti batte torraji gaɗeteɗi fewde e mabɓe ndenno ɓe kasindini faaba rewɓe ka mine metta sanne tawi kade wiide wakkati juna o adadu rewɓe gonɓe nder ɗiɗo golleji neɗɗaku na famɗi sanne les région mine mbara capanɗe joo dow temedero banggal ɗiɗo golleji ɗi tawane rewɓeɓe ɓuuri foof hasindinene banggal faabaji fewde e rewɓe e sukaɓe egguɓe saabi eɓe kasindini haybede e ley sifaji ɗi foof iwde kabaru jande sukaɓe yettade kabaru cellal e kañe golleji kewɗi goɗɗi e madaraji neɗɗaku
hono kabaru balo manidu fanda championnat ligue 1 fuɗɗiti caggal ko darino duuɓi ɗi hikka ko ndenno piiɗe arane ɗe ka gaɗi cakkite yontere ƴaɓɓinde nde noon yiɓɓe balo malika gikke mumen ka hiɓɓi keɗe hen Mamadou Sama Seku emin e hoore fa ɓeydoro ɗum faamu
martinaɗo kumpa laaɓi kewɗi championnat ligue 1 fuɗɗiti cakkite yontere nde clubuji nogo e tati peccaɗi hakkunde guɓe ɗiɗi ñalawma arando timmuɗo ñande alande maccuji sappo e go'o goni piyaɗi e wi entraîneur Djibril Dramé mo stade malien ɓamtugol championnat o lato saba joueur ɓe landinano kawrte runde afrique ɗe le oɗo alhaali o tan mbawata heɓde joueur en lubbuɓe banggal kawrte leydi ndi ndonɗum banggal club ngaji ɗi joueur en lubbuɓe heɓete ka so niyama hono gaɗɗo kawrtal wala fewi ƴewe onay koyemum ko ɗum watta joueur en ɓe kay cuuɗaɗi fewi koyemum en banggal muɗum keɗɗan Moussa Samake capitaine centre Salif Keita minen jetta sanne golɗo ɓamtugol championnat o saabi min foof min ɓooyi domude wona tan minen joueur en ɓe ƴewe onay koyre mon no jamaru nde yaltiri ni minen duwa tan yo ɗum yaara yesso ɗum ɗo yo weeli yonki jaati wonande kamɓe supporter en ɓe keɗɗan Yuba Cissé o goto fedde supporter en Djoliba Athletic Club Bamako ɗum ɗo yo hunde moƴƴine sanne ɓuuri foof so championnat e leydi so en ƴeewi alhaali leydi mallindi wakkati juuno o ko championnat o fuɗɗi ko latto sababu en jeguita ko heewi saabi ɓiɓe lenndi foof kinoto ɗum kala jiɓɓe kabaru balo ndennoon mine mila wiide ɗum ɗo yo hunde mumine jaati fuɗɗitingol championnat o yo dun keɓal wonande kamɓe kayboɓe mobilaji e motoji ɓe ko championnat o darnama noon ko latanke ɓe wayde hinnade golle keɗɗen ko wihi banggal muɗum Adama Diallo lolirɗo enseigne mu kaybowo motoji ena wara duuɓi sappo joyi hannde ɗum latiki wajiɓe amen hinnade golleji goɗɗi ɗi min andana fay hunde kabar ballon woni gurdam amen minen kay ko championnat o darnama ko metti min sanne nden so match international na woodi ɗo parking o hewan fa hakke motoji temedde tati kala moto ɗum yo buuɗi deɓe ka so championnat o woodi kala match yo hakke motoji capanɗe joyyi ma capanɗe jeegom ko championnat o fuɗɗiti ko yo kabaru lobbo sanne wonande batu mawɗo fédération o ñande nogo e jeyna lewru août waroru ndu imadaraji muɗum fuɗɗi jaate dartoɓe ɓe yo tato
studio tamani yo paabal laamu leyɗe Suède, Danemark, Suisse e fedde leyɗe Europe.
sen garti e kabaruji region ngabdi meden keben fami tan hono dawi chunchun ka do lawol kuriyaade Burkina Faso torraji mudum fawarde e kutteji mudum gondi imme dara famigo jama o wadi kenya le region sigaso o ana buri temedere nedda hawrube hen le ko accord Mali e Union Européenne darudi ko nenno tiidalaji mudum e ono tiatiriji fawarde e jimi fu dogi e dow odo sisili kutteji di dawi chunchun do kutteji dawi chunchun kadi Federation Segu salaninde kadi sefa odo ana wondi e lanilade fawada batu mawdo nyande asawere noga e naleru utu hitande 2019 ne dedo de andini du odo kabaru ley jodadagol e yottinobe kabaruji ala jabbido o nenno yo daranade fa Afrique hewtandima ko mudum bangal kadisi de fedde wondi millimètre uji chapande jetti e jeegom tobi kenya le communauté site o le région gawo yo tobo burgo fu hewde ila ndungureegi go wadi du bonandaji fa yibbe ton ana kulti kasen toboji pati bedana dubbe ko rafaaki yo do kaddude di do kabaruji ke de dal faande yewtere maana yeso yo jamjaa jalo mali